kuba umntana ona neminyaka emininzi nohlala eKhayelitsha uyi-activist ne-model igama lakhe ngokwakhomaputa wenza iindaba emva kowanikisa ngestationary kwabantwana aba-affected kwi-cyclone idai ngolomatshi wawina nee-awards ezimbini xa nyaka uphelileyo ebewine umntana omncinci wobukelwa kwi-imagine awards wanikwa netobuhlali development award ngo-2018 i-African Children of the Year Awards. Siyakwamkela kule nkqubo yethu, unjani namhlanje?
Philila kanjani wena?
Khicela sixelele kubana yintoni ekwenzele uba unikise ngestationary kwabantwana aba-affected kwi-cyclone idai.
Because I love modeling and I want to show my brute and the brains to the whole world.
Usifumene njani stationery?
Ndinikwe nguBoxer unsponsorishile incwadi eziyi-20 neerula eziyi-20. I-2 bags ye-stationery.
Masixelela ngonye umsebenzi owenzileyo.
Ndinike abantwana i-soup kitchen abayi-50 eKhayelitsha SIB. Ndibanike i-hot dogs nee-drinks every Sundays.
Xa sixelela uba uve kanjani ngowina i-awards?
Ndivuye kakhulu.
Cela usixelele uba kunjani uba yi-model?
I'm come from poor community and I want to show other kids to believe in life.
Akukho amanye amagama ufuna uwathetha uencourage abantwana bakho sisibhedlele?
Abantwana abalapha esibhedlele babe strong bafane nam.
Ayikho enye into ifuna uyithetha?
You must believe in life.
Okay, nkosi. Ngoza apha kwakho. Nkosi nge-interview. Ibimnandi interview yakho.
Nkosi kakhulu.
Pleasure.